ya wa swava Java jauli ya ufita kuwa mavyalene Usisi beba thombo ya wa swava Java jauli ya ba ufita kuwa gana Usisi beba thombo ya wa swava Kere shilo jauli ya ufita kuwa mavyalene Usisi beba thombo ya wa swava Utotala jiva jiva Utotala kum kum Utotala jiva jiva Utotala sarayo Nishanu regali la dole wegana Nishanu regali la dole batukana Karele shauliria ulipita kwa mavyalene Lejizwe bathombo jala saa Father, don't you miss a corner? Father, don't you miss a corner?
Utotwala tiba tiba Utotwala tarayo